sithandwa sami ukukushela ibenza nje omina ngizibonela umshado makhumalo nalingiyosheri nangaye ungukushela ibenza nje 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 nje
angifuna ukuhlala nawe angifuna ukuhlala nawe angifuna ukuhlala nawe angifuna
Ngokuqala kwami ukukubona amehlo akho angihlaba inhliziyo umoya wami wavuma ukukushela ikwenza nje nje sengizathumela bomalume ngoba ngumama ekhaya engimkhethileyo makhumalo masitshade sithandwa sami ngokukushela ikwenza nje omina ngizibonela umshado makhumalo nalingiyosheri nangaye ungukushela ibenza nje nje
uzojabule khaya uzojabule mama ubaba sengimtshelile indaba yakho niyamchaza Tumela malume Sithandwa sami ngiyakuthanda akukho okudlula lokho Tumela malume
Angifuna ukuhlala
nawe makhumalo
Angifuna ukuhlala
nawe uwe mzilikazi Intombi emhlophe ngamabomu wena owadlaba Ntombi emhlophe, ntombi enhle, siqabho, uqamla amayezi.